waɗi accident kolgal on heli juuɗe am e hoore am ɗum barmi.
Richard Sanogo ye suka ɓaaro duuɓi sappo jooɗiɗo to miña gurda makko waytike novembre hitan 2022 caggal kasara kewtiɗo mono o wartata iwde école. Hono makko sukaɓe hewɓe wonle leydi amen ndi looƴaɓe eɓe kaltanamen hono ɓe gatta fewde tiɗɗalaji gurdam maɓɓe.
Sono wondi e jiiraɓe am heɓata fefjude no haniri hakke hitande ngarmi oɗo alhaali wadda hebde velo goto ndenno gila duuɓi jeɗɗi hannde ni e nagorumi.
Ɓeɗo sukaɓe ko heewe mumen fuule faaba muya galleji mumen tam wawata wadde golleji mumen. Yoga e sara ɓeɗo sukaɓe gomɓe bankas yoroso holiti wiide haybugol maɓɓe wona ko newi fewi.
Ne jogui suka looƴaɗo ɓeyatan foof hinno to kabaru makko kadile ñamdu e ko nande muɗum fay wakkati joni o wawa lotade kanko tan kabaru jande makko jogui mo suklan muɗum guila ko li aduna fa yettade duuɓi makko joyi juuɗe inni ko wonno mo jogui jaati caɗale yaadu
haya mane fuu suka wiyete looƴaɗo. Docteur Kire Almami Mohamed yo ardo le sud dogotorore wotere ne ɓe noddirta centre d'appareillage orthopédique du Mali omo jaabo landolngol.
Sukaɓe jogiɓe alhaali bawɗe calɗi ndembawi jaati hum cannde hoore kabaruji kewɗi e le nokkuji ɗiɓe gooni e muɗum ndeɗo gulirde centre orthopédique yo nokku hum canno hoore calaji ɗi jogi sukaɓeɓe.
Sud dogotorore CCRF jiri ana hinno ɓeɗo sukaɓe looƴaɓe. Ibrahim Koulibaly yo goto e hakkunde dogotoro en gaɗo o immadaraji fa faabo ɓeɗo sukaɓe yallana heɓa daranade hoore mumen. O holiti wiide centre mabɓe o ana ñakira kaaki gollirɗi.
Sukaɓe ɓe mbawa yaadu e ko nande muɗum mi paɓotoɓe ewtude sembe muɗum ne jogui kaaki yogaji mi nawtorto e ley golle o.
Jaɓude ko Allah feccanima e wurdude e majjum ɗoni inde centre goto ɓanguɗo le hitande 2018 fa faabo ɓeɗo yimɓe. Le wi laaɓino oɗo nokku ɗo ne Abib Dako golleji kewɗi woni ɗiɓe gatta yalla ɓeɗo sukaɓe looƴaɓe Bamako ɗo fa yetto deɗe ɓattiɓe Bamako yalla kañum en ndu ana heɓa yewtide.
Sukaɓe nawtoro service ji yettogol bekki calɗi mabɓe yewtereji e immadaraji goɗɗi min dawranno no ɓe mbawata hinnade jandeji mabɓe no haniri.
Fedde kumaniɗo yimɓele ɓe jiyata le leydi amen ndi ɗum woni union malienne des aveugles holiti wiide ko ɓuuri sukaɓe temeɗe joyom ɓe jiyata ɓe gondi haybude nde nokku mabɓe o. Ɓeɗo sukaɓe ana wondi jangguinen tum hay tawede majjum fuu kanko Aji Bari laamiɗo ndeɗo fedde ka won tiɗɗalaji yogaji ɗo holiti banggal jande ɓeɗo sukaɓe.
Heɓegol talki woni caɗele yo tan nokku imam to woni ko dabareji no humcana hoore banggal newamuya keɓɓal talki ɗi alhaali jangguirɗe ɗum no forrata e ɓeɗo yimɓele rojaɓeɓe ɓe dande mum en pamɗi ɓe kay caɗele ɗe yo jaati tawrede e hono rojo mabɓe to mum ɓe kay ne metta tefare wiide jande mabɓe haɗan e defo o.
Donki en andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal ka holiti wiire suka looƴaɗo ana hasindini e faaba muya banggal jande fa yetto neɗɗako.